Ladies and gentlemen, Maravina arkan indir big Instagram anak hishona so let's get to the dance floor. Hey, kullu fo
party gappa party.
Sadal mahana shaka gawaye waxa masha loon bed bashal waye hagana u jeedid royal family waye kabda hadulka ila shaarka garoobada geeska lahda xirta mariya sita kana jifta 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 naan wan ka hele halkan kale hal mar aan iska bare magacigu waa dal mar hal mar aan ku jee kale kor mar maxan tooy magacigu waa taqaana hey oda shuwa balida maxan tooy Baro yes, if baro I gane, I'm gonna birthday wash your maga. Kanekeyo, igu tiri dibka, igu tiri dibka Qofi hai aadi, maddi hida aadika Hai gudayin, kaantada jebkiga kabbihi Imtanu gufirin, sabahad kugudigin Shahad kegada, igu malay ma'antu Hai gukirin diga, hatnan kugu bardi Qofi hai jidka, hai hai Tani mabana hai se waragidi Hey, 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 hey Wixi gudirta berta, wixi ruta qaadka Wixi hata widka, wixi guna sha jidka Ani gay rabta ina iga digta shidka Santini iso rab gorta ila aeta
Bari gappa bari gena I push you check that ass Billy Biko he sugar now You know how old I'm shouting Let's get this party started Baby stop dancing like we started Hey no one got hit out Gappa heck ass Already
Waba ishonin halkan kalay Jilba jabsa Qada garab kega fayso, gar kega hoyo Gafur kiso hore qabso, kabaha Hada zhab tinna, nab tinna kufari so Fadiga padan kuma fiqni, radaqa qabato Aday dani kujirta, iska fur baada Hada tinna, waha tahi tibada Markat kambad sulabatina, kama fray rida Yes, ma'an toida,